yande joni terminta chapantati kibaru je fulfulde dans le studio kalangu ko djanyalle modon ni en kala le fi on en na hawrtere mawne de skab umator le niger darni do fil ko darto hono do dugol ladde je jaay yabete nam etende hawrine etende cop 27 to en misira nambi egypte be jeebe kollowi hono golle ko way nyemintinede ko mojjinto ladde je jaay ko wada der leedi tilaberi do den nana horje mabbe ko haali wakati mo be gonnoto en dam sharman shek nonni fawarjo ko watto mawbe galle nambi hoggoji kemen nay kany wono ko ndiyan komadugo yobe naati boni to en dan difabe kebi ballaga yaade e faabato ndaro faabede en nana ko dum laati yewtere men pinnaande studio kalangu haltana hala fawarjo ni ko le ko laati ko na fondation irondel ko wadi de sahel do en dan do fi ko ndarto hono tokkitaade faama leede sahel dum on ko de domiri ele hawrine wada to en dan egypte de en dan ko djanyalli e modon sumana amadou janganto habaruji de fulfulbe yarna birde ni do en andar leydi niger do fi ko darto no tegol mbakaaji e basiji ko waddude no tawa hono kulle ngadaade gam batte ala rende ladeji e jaye ko bibe leydi niger ye to te cop 27 hawrne wadanto enda egypte gam holloyde hono fawar jondo kanan kulle lati no way nyemintinede ko wadan der region motilaber dum waandu etende feri feri dum waddi ko fane sani ayuba horejo be do sukabe umatore o andina reylato suman dum on ko wada tan enda feri feri
Feri feri est une colline.
Feri feri, no wamde no tawande filagu wuro tilakeina kaire woni sababu bonon daji ni an gaddi dubu jinere keme jene chapande jene ije tatim. Sukabe umatore, ngadi goleji buitude sembe ndiele juwoje le wamde ne. Nim eton kepi singude walde witende grupma bonfere. Wade gurti padot ndi an kambe awi tagol lete. Gamden leki fengoti woni walano le no kurende ama alla e singu gol walde mabbe nde ko watto ledde hembre be cingi filagu wamde nden ko watto hectare chapande jeetati fu sukabe ummatore nden ko wi dum awude hudo ittude ko sonna wodi du dabbaji nonata don yobude ko ndura ko wonno hokki walde den wadde golleji ko waddanta dum riba
nani en reje agades du konnani ton ci roserin kambe du konnando fila ko darto fuddugol golleji hono basol hono hayre iranyom to wete tagaza dum wona le commune mo ci roserin noni don enda wondi ko fabar jondu konnani hono himbe taabe tono ndara ka en du konnan keba hono tino e lay gollangal endam dum wona ko akka salahan lati do kany woni maire mo ci roserin o andini o wi hunno ko lati o yide himbe somi da kan woni hono company basowo hayrnde endam wakati mo faande bandimi ahmed fela landimo
On a rencontré les différents chefs du
Mingi de Jorube Wuroji Tagazawan tobe kolimin kulle debe ngidi wadanede misali harto jande cellal nimbe kebon di alloban jartedam kambe do tanade labi kawjidi renugol jaye e laddeji horejo kampani on do fami ko jamde gadaade de fu no tokki lawol amma o wi ana betefan hebande cedale godde mosala dey dun hepta ko wadade do yaade dubu jinaji didi eno gay e joyi no wara ko be bi ceede kambe nyalmi der bankije saito be puddi sonnude jamdi iranium dim ko be kaba wadude golleji der wuroji goddi
au niveau des différents villages
nani fawar jondu kon halfila kon darta basol nani arzuku master lady dun du kon nako wadirte juude kanyu e fande jamde alla allaje denna hunno ko latina wodi chadale sanne ko wadande bibe adama be no wadi du kon na wadde chadale yaade laddeje jaye dun wonno ko fahande mi tedo David Baratu latido gotno enda e wadobe luggudun go andal to IRD o halni rahilatu sumana noy dun han tawi dun yari
Les données scientifiques sont là.
Ko jon en ande luggidi de tayki no don. Himbe no kana peccide habaruji di enda nawtorade internet WhatsApp e ko nandi TikTok. Do sadoro maji di basirol juude arzuku leydi wawi waddande himbe. Min kala duni do kokkol sembe gadol golle de endan. Ko watta hakkilo gomnati fode do majjum. Miden kala duni do nawtorade senator lotude kangi. Kanfu e sadoro maji di senator o endan wawi waddande tawabe der gollal gal endan. Gande en dadi do ande leydi niger illa hitane duube ujuna didi e jeenay senator o ande wona no nawtore dun duni fa handen min gadan dun ko watta gomnati e himbe kakkilo ande duni no senator o ande nawtore ko watta ladde e jaay tawe no deeni
de l'environnement
nani ono fawar jonal filo ko dart dungu hitane hikka wi ama gene gadi denne durande waawi wadde fa wada dun wonno ko sarusi mawdo kawji durgol leydi difa be kolli be mi buri ko hitane wittindi nan e noga e goddum endam burema halidu kany wono docteur kawji filo durgol to en difa nan ko halni gidi Abdourahmane Dofio
La situation
har ko darta fudo ko dabaaji nyaama de yettore Allah urde rooni garrooni ko watta tonuuji fudo miliyoji tati e ko deki jacci men gadi eto dungu enda no wadiri der durdude de enda idun du ceutinaade winnude annina himbe do majjum mi jogaaki dimmaaji dun en no wodiri amma alaama lobbu hebike der durdude boso der chakantaraaji difa amma har bala bri gudu maria dun hollay alaama lobbo dun tobaama amma dabaaji duudi der majj ko buri huldinaade men sanne der chakantaraaji den endan kawon gulladde galladde kabale watan hikka ko watta hektaruuji ujunare e kemi jeddi gulu nyaami boso ko watta hektaruuji ujunaaje didi gudu maria kandu hektaruuji ujunaaje aje tati gulu nyaami
tar brulé
nani to ena ladde gada beji fawar joni nokko don to lati on tireji ko watto joy yaram to ena to akure debbi nay dim fo hebi ndimi e le wakati mo kalto ena bakota gote ngelka e rimede mudum woni ko waati dum duno holla wiide ke ladde den de jabi sane tireji di won gelobi ladde di jodo nokkure den wonno ko malika alhuzala ti do docteur kawji do fille ko darto hono dabbaaji ladde do leydi niger o halani bandimi ali taji sir ahmed
dugo biuda chatra
itan dubu jina didi e sappo e jeenay tireji jeetati kan en addo ladde huure jaara gada beji dewi joy gori tati dubi tati gada majjun tireji di endam beedike hannem bibbe tato dima wakkati du wadino sigila yardu tireji di endam ladde gada beji ton en bermu kanji laso wi aano yarate amma jeetati di endam kan en jaara gasi ade no jonde tireji baawi wadirde der chakantaraaje ladde de endam to hanne ni himbe tabbintini ko ladde de enda no way jogade tireji hanne no kuje sappo e go'o men godi meden gidi der majje dun dara deno wado yar tireji amma hana ko wado to hikkatan
amma ba woni wanda ay duka shekaral bana
non ni jokka seigneur region mo difa nokoto lati ndiyam ko madugo yobe bonini sanne sanne e der gallore difa kanyi wuro tengo laada dum du konnan ko watta hono faar jom galleji kemenay ka en won ko dum meemi ndiyam dan enda ko maawi le mum bonini kanum be kebi ballaga yaade e pelle faabotobe ndaro faabebe duuni yaaru er koy bukar lati goto e horebe faar joni gollo plan international o halani gidi adrahman ballagaaji di wadiri
nous menons une activité de
mengonana miden gada gollal golla yobe sangare mun to bibbe wuro be bononda ndiyam chelol ko madugu yobe ngol hewti min limana hande galleji keme tati e chapande jeetati be bangere share bagara elada dene galleji keme tati e chapande jeetati di moyno mabbe fuuno heban ko watta buudi ujunaji jeegom e keme joy min puddi ko min elta tawe moyenon fu hebi e cede de kolati ittana kena gam wallirde be fadde ballitari har nyamdu e kolte alla e puddal jangol nowara ballirongol do no fedde lede duniyaru wi'etene plan international wadi
avec le instant de plan international
nanni wakati mo kalte o en ji bayle wakati ni don wada pewol no jippo sanne no kuje kewde dun sabi hande de bandimi Zainab Abdou o yeto endanto sarus kawjid etol kenul e ndiam meteo noni wallande ke madan Aminu Nafisa dum woni koromaccu
actuellement nous
hanne wakati mo taweden dermu o wakati jaka kantol dungu natol dabbuneno der wakati o endan pewol nyannegon duulu dun sabi ko degon wulno wada faano suula himbe degon du pewol fa himbe no mila ko dabbune fuddina toyde meden mila no wado tawe fecher lewru novembre du na hantode mayr fu dabbuneno nato e fufu jonkan filla pewol ni himbe galata
les températures
nani ele fawar jolle koliji pamardu konnan sukaabe tawabe klasi joy e jeegon kay ngon ngane pirto ko e tindido fi ko darta senibe matowi hono tundi ko eta hayla lewru dun enda nebe jogorto ko mabbe kam sukaabe rewbe enda dum wonno ko madame Mohamed Zainab won janginowo non latido no yamire sukaabe enda nani ko a halani fawar jom bandemi Ahmed Felando fi on enda no be ngobe ngada dum
ko boye dume gadanama ekkintinoje ton en agada fi garki hayla ko danta sukaabe jangobe wakati be goni der jangirde wada ko sukaabe worbe bebe jangi ditta no jawobe nanu jaltinobe theatre ka wattante jangobe enda kettino den gada mun dum hala der ko wi'a do theatre o endam neddo fu hokka nyumo mudum gandum heba annude no suka debbo de hayla warani wakati wonno janga no wadirta men giadu no wade ko e saaro be en pirte do ekkintinoje gonaade no gadeede en dan ga wobbe mabbe no mila ko dum lawol non bonnude hakkiloji suka e mabbe tawi du hanano no hani du e giide an suka be rewbe gadane pirtol ko e do fi majjum
ton do prendre en main
jango non won sala jabi ko be puddato hono fawarjo latol bal ko yettedum hono ligge mawdum leydi niger ko watta dubinan no gaydi dubinan no gay tati dum du konna suba ko be kaldu wakal be ngade hawrine mabbe omar hima sulay kany won kawjido fil portande hono fil latol bal feni foot nan ko halni salamatu kadri hoji wadani min do
après 3 mois d'arrêt
gada lebbi tati jango mo allah yari fi joji latol baldi endan ko jititte der leydi niger feni foot fedde leydi niger hawjine gadol fi joji di endan no e siri majju pelle sappo e jeegom kan en potoyta der lebbi jetati potande de duni ko noyta himbe dalila sadoro maji kewdi arande ni leydi niger natan lata ittudira chaka pelle leede afrika kaden duni der majjun sadorna hebake der siri jaaki leydi niger to fi joji latabal ittudira di gamena aprim leydi niger yahan champ lewru janvier du enda miden godi du ni pelle didi gon tawale der fijoji lata ittudira chaka leydi amma yettore allah min kebi narude do no min cigiloro fijoji di enda fu
calendrier consensuel
dum woni ko leydi sahel waawi hedde hada moƴƴere do fi ko ndarto hono fawar jondu ko ndawno en COP 27 to ndem Egypte dum du kondo fi woni tagon bakaji ko sawi e mudu e gacceji ko waddoto kany wonno ko fawar jo yewtere wadi do en dani hono fondation irondel radioji mudu tatti golloji studio yafa tamani kany e kalangu ko min pirte dengal fulfulde semeket non non
do inde leydi mali wala himbe chapande jo e ko deki yehube hawrina COP 27 hawrina yewtinaade hebude mosol sadoro maji di wonji tagol bakaje gonno gaddana himbe Drissa Doumbia kalo do inde leydi Mali
depuis Copenhague en 2009
ella ko hawrina wadande Copenhague der hitande dubu jinaay didi e jeenay dum haali do filla wattugol jawdi seni dum wadi hisabu majjum no famte ko jawdi ngattande din duda fanon fu dun tawa kena to amin durwude ko watta leede sembenteje dem njottina adiji wallitide har jawdi dum tan sador maji din keddi
asini
fadde hawrino COP 27 fuddude ummatore daranide fi domo ladde e jaye wadi batu joda hale mudun nyamay leydi Niger Sani Ayuba ardido JVE domo ladde e jaye
plusieurs jeunes ont été sponsorisés
sikabe ummatore hobe kebi balla gam yarude andi noje de ummatore ngadi ko andudon do Niger bonon daji ndiyam no goni e torrude nimbe sanne kambe yoro dene dum tawa kana yottinde andi noje den e golleji lobbi goddi de nimbe ben kebi wadde kam fu e tokkitade wadde de yamde fa hawrinde koppande latonde Afrika noto dudo kulle ko jamaare domri em
aux attentes des communautés
durwidide sador maji di wonji tagol bakaje durwonongo hidi hargare dene wajibi non labi mara lobbi dawre hebude mosola sador maji di endan joddine der batu joda hale COP 27 o enden risinata we drago
mo message Allah dane ayade e kalobe do inne ummatore garbe hawrine COP 27 de enden kaw woni be durwa der hawrine de enden be jama halobe nane le e duniyaru be beda sembindinde adiji dibe gadi har ko darta rende ladde e jaye be tittinkino du ko watta adiji di enden kuba jon en companyji mawdi be jurki companyji mube kanni wonno bonna ladde e jaye ka en du buytira ko bonna ladde e jaye
protéger le continent
hawrino COP 27 no don no wadano der wakkati mu fawarde handen jo en ande luggi didde gonno jewtino no dun nawtoro labi joddinaade der hawrino COP Paris ton leydi Faransi labi gondi no durwo ko watta duni turki kampaniiji mawdi acci bonnude ladde e jaahi amma balla kaleede duniyaru gonno kawra gan durogo enden ni wala no hejora hanu no kawjibe domo ladde e jaahi biiri dum
non ko kibaru me fulfulde tili hande seyni elen jog kam o leen hewtene jawto non to kibaru ye fulfulde do en studio kalangumi accida o joni o e bandi me Hawa Ousmane wadda habaruje de ngal haw sankore assalamu alaikum balen to jamwali